my side. Hawawezi kitu. Hawawezi kitu. Hawawezi kitu. Hawawezi kitu. Huyu Mungu we. Mwanadamu jifiche wapi asikuone. Tena amesema maadui zangu ni zake. Vita vyetu vya kiroho kimwili nisishindane. Hey, wapo walosema wanipinge, na wengine wanataka niangushe. Wapo walosema wanipinge, na wengine wanataka niangushe. Ila hawawezi kitu. 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 Mbele ninasogea, ndogo mdogo ninajongea. Baraka nasubilia, sijali mapito navumilia. Maneno napuuzia, nachunga kinywa sijekosea. Japo mzigo unanilemea, msaada kwake ninangojea. Wapo walosema wanipinge, na wengine wanataka niangushe. Wapo walosema wanipinge, na wengine wanataka niangushe. Ila hawawezi kitu. 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 Hawawezi kitu.
Mbele ninasogea, mdogo mdogo ninachongea. Baraka nasubilia, sijali mapito navumilia.
Kwanza nanza na mapepo
Sigina.
Na wale vidomodomo
Sigina.
Vidada venye mitego
Sigina.
Na wale waruka ungo
Sigina.
Wapo walosema wanipinge, na wengine wanataka niangushe. Wapo walosema wanipinge, na wengine wanataka niangushe. Ila
hawawezi kitu. 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 Hawawezi kitu.
Beat on the beat.